1 Yohane 3.
Onani kukula kwake kwa chikondi chimene Atate adatikonda nacho. Adatikonda kwambiri, kotero kuti timatchedwa ana a Mulungu. Ndipo ndifedi ana ake. Anthu odalira zapansi pano satidziwa ifeyo, chifukwa iyeyonso sadamdziwe. Inokondedwa, ndife ana a Mulungu tsopano. Mulungu sadationetsebe chimene tidzakhale, koma tikudziwa kuti iye akadzaoneka tidzakhala ofanafana naye, pakuti tidzamuona monga momwe alili. Munthu aliyense amene ali ndi chiyembekezo chimenechi pa Khristu amadzisandutsa woyera monga momwe Khristuyo ali woyera. Aliyense amene amachimwa aliso ndi mlandu wa kuphwanya malamulo, pacha kuchimwa nkuphwanya malamulo kumene. Mukudziwa kuti Khristu adaoneka kuti adzachotse machimo, ndipo mwa iye mulibe chimo. Munthu aliyense wokhala mwa Khristu sachimwa. Aliyense amene amachimwa sadamuone ndipo sadamdziwe. Ana anga, wina aliyense asakusokeletseni. Munthu amene amachita chilungamo ngolungama monga Khristu ali wolungama. Munthu amene amachimwa ndi wa Satana, pakuti Satana ndi wochimwa kuyambira pachiyambi. Mwana wa Mulungu adaoneka ndi cholinga chakuti aononge zochita za Satana. Aliyense amene ali mwana wa Mulungu sachimwira chimwira, popeza kuti umulungu wake wa Mulunguyo uli mwa iye. Sangathe kumachimwira chimwira chifukwa ndi mwana wa Mulungu. Kusiyana kwake pakati pa ana a Mulungu ndi ana a Satana kumaoneka motere. Aliyense osachita chilungamo ndiponso osakonda nzake sali mwana wa Mulungu. Uthenga umene mudamva kuyambira pachiyambi ndi wakuti tizikondana. Tisakhale ngati Kaini amene anali wake wa woyipa uja, ndipo adapha mʼbale wake. Chomuphera chinali chiyani? Chifukwa zochita zake zinali zoyipa, koma za mʼbale wake zinali zolungama. Motero musadabwe abale, anthu odalira zapansi pano akamadana nanu. Ife tikudziwa kuti mu imfa tidatulukamo nkulowa mmoyo, popeza kuti timakonda anzathu. Munthu amene sakonda nzake akali mu imfa. Aliyense odana ndi nzake ndi wopha anthu. Ndipo mukudziwa kuti aliyense wopha anthu alibe moyo wosatha mu mtima mwake. Tazindikira chikondi tsopano pakuona kuti Khristu adapereka moyo wake chifukwa cha ife. Choncho ifenso tiyenera kupereka moyo wathu chifukwa cha abale athu. Koma munthu akakhala ndi chuma ndipo aona nzake ali wosowa, iye nkumuumira mtima namumana. Kodi chikondi cha Mulungu chingakhalemo bwanji mu mtima mwake? Ananu, chikondi chathu chisamangokhala cha nkhamba kamwa chabe, koma chidzioneka pa zochita zathu. Apo tidzadziwa kuti tili pachoona, ndipo tidzakhala okhazika mtima pamaso pa Mulungu nthawi zonse pamene mtima wathu ukutitsutsa kuti ndife olakwa. Paja Mulungu ndi wankulu kopambana mtima wathu, ndipo amadziwa zonse. Inokondedwa, ngati mtima wathu sutitsutsa, titha kuima mopanda mantha pamaso pa Mulungu. Ndipo chilichonse chimene timpempha amatipatsa, chifukwa timatsata malamulo ake, ndipo timachita zonkondweletsa. Chimene Mulungu amalamula nchakuti tizikhulupilira mwana wake Yesu Khristu, ndipo kuti tizikondana monga iye adatilamulira. Munthu otsata malamulo a Mulungu amakhala mwa Mulungu, ndipo Mulungu amakhala mwa iye. Chifukwa cha Mzimu Woyera amene adatipatsa, timadziwa kuti Mulungu amakhala ndi mwa ife.